music.
Bala kupiti lila bengi Bantuta hukwa na mufingi Bafoya bala bakashana Abakashana bala basamba Wali ibera fenowe Wali shiba na value yowe Tau wala na fashion Ifintu fionse fiabani shita na reason Wale role la fe shita na kusango Kukute mwa F-Jo
Tumalangise your beauty Wala fwa ikapyo tumaguchi